Radio Pulpit, 657 AM.
Getsena kwe kini medise baretse botle ba Radio Pulpit on 657. Lebitsun le mahla lebitso la Jesu wa Nazareta ke moruti thata ona seleka kalina. Atumela tle mogaetso re iketle mogo ka lefoko la Modimo. Rebala mogo buka ke ba Hebera kaolo ya bolisume le bongwe re tshele le ko temaneng ko kaolong ya bolisume le bobedi. Temana re simolla ka temana ya bolisume ama raro le botlhano. Hebrews chapter 11 verse 35 through chapter 12 verse 1 to verse 3. Hebrews 11 35 through to 12 1 to 3. Ya balagayana ka Setswana. Ba bangwe ba boga ditshotlo le dipetso, ba be ba golegwa, ba tsengwa dikgolegelong, ba kgobotlediwa ka matswe, ba raelwa, ba segagangwa, ba bolawa ka tšhaka, ba kgarakgatshega, ba apere matlalo a dinku le a dipodi, ba tlhoka, ba pitlagangwa, ba direlwa bosula. E le batho ba lefatshe le sa tshwanelwang ke go nna le bone, ba kgarakgatshega kwa dikakeng le kwa dithabeng le mo dikgageng le mo dikgophong tsa naga. Mme botlhe bao le fa ba amogetse tshupo ka tumelo, ga ba ka ba bona tse ba di solofeditsweng. Ka Modimo o ne o re akanyeditse se se molemo bogolo, gore ba seka ba fitlha botlalong kwa ntle ga rona. Chapter 12 verse 1 to 3. Ka moo he e re ka re dikaganyeditswe ke lesomo le le kalokalo la basupi. A le rona re latlheng morwalo mongwe le mongwe le boleo jo bo bonako go re raretsa. Merisiane tsiano e re lebanyeng ka tshwarelelo. Re tsepile matlho a rona mo go Jesu, mosimolodi le mofetsi wa tumelo ya rona, yo o neng a itshokela sefapano boemong jwa boitumelo jo bo mo lebanyeng. A nyatsa ditlhong, a ba a nna ka fa ntlheng ya lelejang ya sedulo sa bogosi sa Modimo. Tlhokomelang ena yo o itshoketseng kganetso e kalo ya baleofi, gore lo seka lwa lapa ka go ngodiega mo meweng. Modimo wa rona, ka leina la Jesu re lebogela moso, re lebogela polokesego, re lebogela letsogo le le maatla Jehova, le le re tshegeditseng, le re boloka, le re dibela, le re tlhabanela. Bua le matshelo a rona ka lefoko la gago mo mosong, kwena botshabelo, kwena lefika la rona. Leineng la Jesu re a rapela, re a dumela. A le boko le gala le diwe ka go sena bokhutlo. Amen. Ke boe ke dumedise, ke le amogele ka lebitso le le maatla, lebitso la Jesu wa Nazareta. Setlhogo sa rona a re ke re re tsipile matlho a rona mo go Jesu, mosimolodi le mofetsi wa tumelo ya rona. Re tsipile matlho a rona mo go Jesu, mosimolodi le mofetsi wa tumelo ya rona. Ke buka ba Hebera, re tle go tsepa matlho a rona mo ditemaneng tse tharo, 1-3, chapter 12. Me ka swetsa go simolla go chapter 11. Chapter 11 e bua ka bagale, champions of faith, bagale ba tumelo. Bebele e tlhalosa ditimana tseo tsa bofelo, di tlhalosa ka mo ba ileng ba sotlwa ka teng, ba bogiswa, ba pitlagangwa, ba segagangwa, ba latlhelo mo melong, ba bolawa. E le batho, Bibele re, e le batlhoki, e le badidi, e le basotlegi, e le balatlhiwa ba lefatshe le. Bibele re, ne ba nna mo magageng, ba nna mo dikakeng, ba nna mo dikgophong, dikhuti tse di krewang fela mo nageng ba iphitlha koo ka ntlha ya evangeli ba sotlwa ke lefatshe ba bolawa bontsi ba bone ba kgaolwa ditlhogo bo Paulo le bo Petoro le bo Andrew bontsi ba bone mo baapostolong kana bo ba ruta go falotse fela Johane ke ena suleng loso la tlhago ke Efeso mara bontsi ba bolailwe bontsi ba ile ba kgaolwa ditlhogo ga re tsena mo chapter 12 bebele ga gona mo 11 ke rata temane e reng ba gana monyetla wa go roga ka leina la Modimo le ga gone gote ga le ka roga ka leina la ga Jesu ga re ne re le bolaya bebele ya re ba re ga re ka ke ra roga ka leina la Jesu bebele ya re ba re go na le motse o sa agwang ka matsogo o re o gabileng o re o lebileng o re yang ko gona ka ntlha ya motse o ga re ne re ineela re re latlha tumelo bebele re ba itshokela ditshotlakako tseo ba shebile motse o bebele e reng Jehova ke moagi wa motse o o sebele sa gage ba gana go latlha ba gana go hutsa go roga ka leina la Morena ha e tsena bebele mo chapter 12 ya yona buka e e simolola fela ka gore re na le dipaki tse di kalo bebele e rae re bona ba o ko le godimong ba re rotloetsa ba re raya ba re le sekala latlha banna le sekala nyema moko se latlheleng taolo se latlheleng seditse tsela e go a tshwarelwa go a itshokiwa mo go yona bebele a re ka gore re dikaganyeditswe ke lesomo le lekalo la dipaki ha gona ka mokgomongwe le rona re tshwanetse gore re itshoke jaaka le bone ba ile ba itshoka ha gona ka mokgomongwe bebele a re ba ntse ba re raya ba re cheer up don't give up don't give in the promises are real the promises are true you cannot afford to give up ba re kgothaletsa gore as for us, we have this last crowd of witnesses round us. So then let us rid ourselves of everything that gets in the way and of the sin which holds on to us so tightly. And let us run with determination the race that lies before us. Let us keep our eyes fixed on Jesus, on whom our faith depends from beginning to end. He did not give up because of the cross. On the contrary, because of the joy that was waiting for him, he thought nothing of the disgrace of dying on the cross, and he is now seated at the right-hand side of God's throne. Think of what he went through, how he put up with so much hatred from sinners. So do not let yourselves become discouraged and give up. Re tsepile matlho a rona mo go Jesu mo simolodi le mofetsi wa tumelo ya rona. Bibele e thoma ka gore re na le babogedi. Re na le ba ba re opelang matsogo. Re na le ba ba re kgothatsang ba ba tsamaileng tsela mo pele ga rona. Mewa ya bona e ko le godimong e ka re ba re bona. Ga re feta melekong re feta dilong ba bantsi e ka re ke batho ba ba mothoko ga tsela ga re ba bangwe ba ntse ba kitima ba taboga lebelo ba le mo reising go le ba bangwe mothoko ga tsela ba ntse ba re o seka nyema o seka lapa tswelela tswelela o gaufi le ko o yang tswelela bebele re na le dipaki batho ba fitileng mo pele ga rona ba itshoka go fitla ba fitlhelela motlhele sekgele se mme batho bao ba re mo go rona banna le seka la nyema moko ga e tswelela pele ya re ka ntlha ya gore re na le dipaki re na le batho ba ba leng dikai ba ba leng motlhala mo go rona ba ba sotlakakilwe mme ba itshoka a re latlheng dilo tsotlhe tse di re emang pele go na le dilo mo leetong mo lebelong go na le dilo tse di go emang pele go na le dikgoreletsi go na le dilo tse di mo thoko ga tsela tse di batlang go tsaya attention ya gago maba satane o na le dikgoreletsi tse moya o boitshepo o pela go raya a re se le se ngwana ka se ga o sa se tlose these weights ga o sa se tlose sira leto la ga go boima se ngwana ka se ga se sebe mme ke sekgoreletsi mo tseleng ya gago ya go ya ko yang ke tsela ke mmela o patisane wa ka mawatla go batlega gore motho a ikemisetse a ipotse gore ga ke ne ke inela ke tla be ka fitlha ko ke yang ko teng o fitlha ke tla be and bibele a re go dilonyana tse mmalwa tse di tsamayang di re ema mo tseleng wa di itse moya wa boitshepo o ntsa ntsa go raya ka tsona re se le se o le o lefelo le le lefelo le dipolelonyana tse dilonyana tse tse mmalwa tse di ema pele leeto la gago ngwanaka di a go dia mo tseleng di a go kgoreletsa bibele a re a re di tlose re mo tsoseletso re mo ketelong ya Modimo me go dielo tsedi ka dirang gore le khubula tsoselotselo go fete le sego la gago le go phunyeletso ya gago e go phenyo ya gago e go fete go le dilo tsedi go tatileng tsedi go rarileng tsedi kgoreletsang leeto la gago tsedi ngwe ke tse Modimo a go laelang gore o di dire mme o sa di dire tsedeng ke Modimo a reng o seke wa di dira mara wena o di dira di fetoga dikgoreletsi nna le wena re a di itse dikgoreletsi tsa rona sa bobedi bebele e re a re tlhokomeleng sebe se se bofefe gore raretsa gore tatetsa e sebe ga e ragala gore o tsamaileto go le sebenyana sontso tsamaya leeto le sone go na le nako e kareng Modimo o ne a re go tla gola ngwanaka wa latlha selo se but there's a stage where God cannot tolerate this thing anymore there's a stage where the messy string is just about to go na le nako ya Modimo a re ngwanaka nna le wena ga re ka ke ra tswelela pele ka mokgwanyana o ka maitsholonyana selo se se tshwanetse gore se sale ke a dumela gore nna le wena re ka dumalana gore go sengwe sa ntse gore motho o tsamaya le sone dingwagangwaga e kare ga se bothata maare letswalo la gago le moya o boitshepo o simolotse go gora gore it's either we leave this thing behind or you'll be left behind with it bunzi barona re mo makopano nga ditsela bo Modimo a re mo go wena ho ka ke wa tswella pele ka selo se is either we leave this thing behind or the journey cannot go on gona le na go ya Modimo a re na le wena re ka se tswelle pele mo go le selo se o bo tsonne ke gore o tlhophe o khete o ya go pele kana o ya go morago re bebele fa a re tabogeng ka maikemisetso a magolo let's run the race with determination o tsanetse o mena phahla o fowe o re sebi se se bofefe gore raretsa se se ganang ka maphelo a rona o re nako ya gagwe e shaile mo bophelong ba ka ke nako ya gore nna le modimo re ye ko seemong se se farologaneng ke lapile ke mo ke kgaleng ke le le mo teng ke batla go itse modimo go feta mo dipungeletso tsa rona le masego le matlhogonolo a rona le diphenyo tsa rona di tshwerwe ke selo se se re tsweletseng pele go se entertaina mme se senya matshelo a rona re bebele le sebe se se bofefo gore ra retsa a re se latlhe re kitime lebelo la rona with determination re kitime ga e tswelela ko pele e tla mo verse 2 e re re tsepile matlho mo go Jesu mosimolodi le mofetsi re tsepile matlho bebele ga e re tsona ga se re well di-version ga di tshwane mare ke rata version e reng re tsepile sekgowa ga se re looking unto Jesus di-version tse dingwe di rialo mare ke rata version e reng fixing our eyes on Jesus ga go te wa tsepe gore go tshwana le fale ga go te ga ba nyalana go te cleave to the wife. A man will leave the parents and will hold on, will cleave, will hold fast. Ga go te yalo go a bo go tswa go te go tla nna le dikgwetlho tse di lwanang go tla nna le dilo mo tseleng tse di batlang focus ya gago o tshwanetse gore wena o swetse gore nna ke tsepa matlho ga ke bee matlho ga ke a beile a ka tloga monolo ke a tsepa mo go ke a fixa fixe ra gore ga go sana phetogo ga go sana change selo se se ntse yalo it's fixed e ntse yalo e tlhomame e tsepame ga e ka ke a tlhola e tsikinyega ga bebele re tsepa matlho mo go Jesu ya re gonne gore Jesu ke ena fela moratiwa wa pelo ya me Jesu ke ena fela morena Jesu ke ena fela tsholofelo Jesu ke ena fela kgosi Jesu ke ena fela monga bophelo Jesu ke lefika a le nosi ke tsepile matlho ga ke sa sheba ko thoko ka mo molemeng kana ka mo mojeng ke tsepile matlho mo go Jesu fela ga ke mo kopanye le tse ga ke mo thuse ka se le se ke ena kgosi a le monosi ga bebele re o tsepe matlho e raya gore o seka wa leba kwa le kwa ga e Jesu e le morena a Jesu e nne morena ga e le ena kgosi ga e nne ena kgosi buka ya Exodus ya re ke modimo wa lefufa ga ke batle go kopangwa le medimeme re tshela mo matsatsing a medingwana e simolotseng go ikgodisa re raya e re Jesu ga a lekana a le monosi go batla o monne o motlhakanyenyana o mo thuse re phela mo matsatsing a poela e re modimo wa thusiwa re phela mo matsatsing a bakeresete ba tsokelang ba potela ba re ba fete ka fale ba bue gape ba tle kerekeng e kare ga ba feta felo letsatsi le fitlhile mo modimo a reng a re bueng kwa lefifing le kwa medingwaneng a ke modimo e nne modimo a le nosi Elijah o ile a raya Iseraele a re tlhophang a ke bale kana ke Jehova o e leng modimo a re mo go bona a o e leng modimo a folose mollo a Jesu tlhabelo se Jehova a folosa mollo re mo matsatsing a compromise re mo matsatsing a temana mo bukeng ya Timothy Paulo o re the many will fall away in those days engwe temana ya re the love of many will wax cold and re mo matsatsing a bontsi ba rona re simolotseng gore batho ba nkamogele e re ke fokotsenyana e re ke kobege go senene ere bebele re tsipile matlo mo go Jesu mo simolodi le mo fetsi wa tumelelo le ba ka le re tlhokang go tsepa matlo mo go ene ke gore ga e simolotse o tla e wetsa ere bebele ya ka he who has begun a good work in you is also able to bring it to completion ere bebele ya ka sa se thomang wa se fetsa Jesu o thomile leeto go e gapetwa a ba isa kanana ba kopana le dithaba ba kopana le ba e gapetwa ba kopana le merafe-rafe ba kopana le dimarako a Jericho ba kopana le lewatle le lehibidu ba kopana le Jorotane modimo a wetsa leeto kanana jaaka ne a ba solofedise mošwa a swetsileng mara leeto la tswelela ba fitlha kwa ga thoma leeto Jesu wa le swetsa ga palelwe ke go fetsa sa se thomileng bophelong ba gago re tsipile matlho mo go Jesu re mokwadi bibele e re fa lebaka la ntlha gore the reason why we must fix our eyes on Jesus is that he began the journey and he is also capable of bringing it to completion. Now that he is the Alpha, allow him to be the Omega as well. Ka gore le mosimolodi mothomisi wa leeto le motlogele o seka nna Alpha mo tseleng o seka nna Omega o sa nna Alpha ko ntle. He is able. Bebele a re ka gore a le thomile ga gona taba gore dikgwetlho di-challenge e ba tsa mofuta mang se Jesu a se thomile mo bophelong ba gago Jesu o tle go go kgontsha go fitlha ko bofelong ba tsela e re bebele ya ka ya re ba le mo tseleng lewatle la bifa la gakala la lwa mara Jesu a ema ka maoto a raya lewatle a re peace be still lewatle la didimala re fetile dilong maloba fa ya re fetile dilong re fetile dilong tsa mefutafuta re mo matsatsing a bokreste bo tlhoilweng re mo matsatsing a bakreste ba bogisiwang ka dipolelo re mo matsatsing a bokreste bo tsileng mo fashion-eng re mo matsatsing a bokreste go teng ga se setso sa rona re irang ka selo se sa makgowa re mo matsatsing a go nna mokreste e leng sono e leng matlhabisa ditlhong botso ke gore a o tla itshoka o tla ema senna kana o tla phepheulwa ke phefo ya matsatsi a bebele a re tsipile matlho mo go Jesu e re ga tswelela bebele a re o ile a itshokela sefopano a itshokela go latlhwa ke batho a itshokela go furalwa a itshokela go bogiswa go kgwelwa ka mathe e re bebele ba mo nkumola ditsedi se ba mmetha ba mo itatola ba mo furalla he never gave up because there was joy beyond the cross bebele ra shebile boitumelo jo bo kakwa ga sefapano a se ke a latlha a se ka a itlhoboga le ga mofufutso o fetoga madi Jesu a itshokela sefapano bebele a re a re tsepe matlho mo go wena a re ithuteng mo gone a re boneng ka yena a re dire jaaka a dirile gore re se nyeme moko ra latlha tseleng ga ke itse gore o feta mo go eng ga ke bua ke tsa tse dingwe ke tsa ditšhelete tse dingwe ke tsa malapa tse dingwe ke tsa manyalo tse dingwe ke tsa mmereko tse dingwe ke tsa botlhoki re kopana le dilo tse dingwe ke gore bana ga ba teng ba bangwe ba bangwe ke gore lenyalo ga le teng ga ke itse gore ya gago challenge ke a mofuta mang e nngwe ke a boss e rude latlhegetswe ke bana fularetswe ke ba masika le ditsala o ikry-a o le mo sekakeng o le monosi tsela e ntse jalo ngwanamma chapter 11 ya bahebere ya re tsela e ntse fela jalo ra itshoka gona le tuelo ka kwa galibitla ga re sa itlhoboge ga re sa inele re tla bona moputso re tsepile matlho mo go Jesu mosimoleodi le mophetsi wa tumelo ya rona ga na go latlhe ke a dumela mo diphefong tsa gago wa le utlwa letshogo la gage mo matsapeng mo mathateng ga o tswala matlho wa butlwa boleng teng ba gabage a re emeng senna a re seke ra tshikinyega a re seke ra tlogela ra latlha le ga ba bangwe ba tlogetse wena se latlhe le ga go le lefitshwana le ga o sa utlwisise wena se latlhe le ga o sa bone tsela ka lengwala ka mangwe wa matsatsi le ga go le tlala le ga go le ditlhong bebele ya re tsepa matlho ko go Jesu modimo wa rona ka lebitso la Jesu re a leboga re boloke re lwele re tataise re tshegetse re rwale ga re na maatla re tshepile wena re ikantse wena re tsholeleditse matlho dithabeng thuso e ka tswa kae ga e se ko go wena Jehova motlhodi wa legodimo le lefatshe re tshegetse kgosi re go tshepile lebitsong le le maatla lebitso la Jesu Kriste wa Nazareta amen ke lebogile bagaetso re kopana gape mo bekeng e tlang gona fa same place same time and place keep the faith
give your faith wings explore life with 657 AM 657 AM
for there is a time to search and a time to give up a time to reap and a time to sow Radio Pulpit wishes to be there at all times, even when you just need prayer. Send us your prayer request by calling 067-429-7564 or email it to prayer@radiopulpit.co.za.
It's good for you as our listener to know about Radio Pulpit's activities. Or do you need advice in an area of your life? Then why don't you log on to www.radiopulpit.co.za. Here you can talk to us, listen to us via live audio streaming, and there is also other reading material for the soul. What are you waiting for? Visit the Radio Pulpit website right now, www.radiopulpit.co.za. Radio Pulpit, your daily companion.
You and 657 AM and Life, a winning team on the road to eternity.